sasitela sithi kade bamqema manje singhamba ngemuntu singhamba ngemuntu nalomntwana wangetha elokishini bangihleka bathi kudala sasitela kuthi kudala bemqema manje singhamba ngemuntu
We'll be right back.